ikhuluma nenhliziyo yakho mama, impendule phela, ikhuluma nenhliziyo yakho ntombi. Peliyona yodwa inhliziyo yakhe nezimpendulo zale mbuzo nayo othande nalo. Iyona yodwa inhliziyo yakhe nezimpendulo zale mbuzo nayo othande nalo. Pendula pendula, uthanda umuntu kuyafundelwa, ibe ngobalulo wami nawe ntombi. Uthanda umuntu kuyafundelwa, abe ngobalulo wami nawe ntombi. Abela ngimohlakaniphile mina makhulu, thatha nangangakama bemalini uwafake enhlizweni yakho, ngiyakuthanda wena ungithanda ngithi. Ngikhipha lalotho ntombi, mawukhiphe lita ungithandi, sesobambisanayo uvikele senhlizweni yakho mama. Angikhumbuze kambilipi I'm not.